Sing Noel, sing Noel, Noel, Noel. Sing Noel, sing Noel, Noel, Noel. Sing Noel, sing Noel.
We showed our eyes.